Walimu district Rengo batuzizo luchiko olumala kwa mwaka 2025 mwebasenzi denewa iserinya ya sentebe wakachika akagabe emirimo aka district service commission mugomia Wilfred oluvanyuma royo gwebaso okulonda era nasembebwa oluchiko olwa public service commission olwegwanga lyonna okulekulira nga afunye obuvunaanyizibwa obulala. Seguja Shadik ali Rengo.
Kizuuliddwa nti disitulikiti y'e Rwengo eri mu katyabaga kennyini w'owulira bino abalwadde abalina akawuka ka mukenenya abeeyongedde nnyo era nga bali ku bitundu 8 n'akatundu kamu ku buli 10. Okusinziira kwa lipoota y'abakugu mu disitulikiti y'e Rwengo, bino bibadde mu lipoota yaabwe gye bawadde akulira ebyobulamu ku lukiiko olufuzi olwa disitulikiti y'e Rwengo birimu ye Vincent, era ono bwe bubadde obubaka bwe obufundikira omwaka bw'abadde abyanjulira abakiise ku lukiiko kwa district y'e Rwengo ababadde betabye mu lutuula lwa council olufundikira omwaka guno ogwa 2025. Olutuula lwa district eno olw'enjawulo olubadde lukubizibwa speaker Senator Peregrino Bemye Vincent asabye abakiise okwewala akawuka ka mukenenya n'okubuulira abantu be bakulembera nti akawuka ka mukenenya mu district y'e Rwengo keeyongedde era bwe batwe basanye beekuume.
Bizibu ebisinga obungi be baana abato abatunda akaboozi abaana mu Rwengo ngo ebitundu abana kwa miaka 15 kutuka ku miaka 5-5 baina obulwadde bwa mukene miaka 15 mubami kwa miaka 3-5 kutuka kwa 5-5 kakati pina okongera okusindika message eri abantu baffe okubategeeza nti mukene nyamuyitirivu endagwe town gye bayita ndeba abana abatunda akaboozi gye bali bayitirivu saba tegeeze abantu baffe ti obulwadde bwa mukene nya
mumbera yemo mu lutula lwa council olutudde olunako olwalero sentebe wa district y'e Rwengo Ibrahim Kitatta wakatamide banna Rwengo district ne nabakiise abakiika ku lukiiko lwa district y'e Rwengo nti mukaseera kano akakiiko akagaba emirimu tekalina sentebe waako oluvannyuma lwa mugabi Kefasi ono nga yabadde sentebe w'akakiiko akagaba emirimu mu district y'e Rwengo okuwandiika mbutongole nga abategeeza nga ye bwe yafuna emirimu emirala emitongole egitamusobozesa kukola mirimu gy'akakiiko kano era n'abasaba ekifo kino okukironderamu omuntu omulala. Mu lutuula lwa kanso Kitatta Ibrahim mwalondedde erinnya erya mugumya Wilfred ono nga yaliko kiraka tu kanso owa district eno ey'e Rwengo era nga yakolerako mu bitongole ebyenjawulo mu district eno ey'e Rwengo era abakiise nabo bakkiriziganyiza naye nti nno ddala omuntu gwe bawadde ekifo kino akigwanidde era gyali kusobola bulungi nnyo okukiweereza mu bwesimbu nga bw'owulira Kitatta Ibrahim bw'annyonnyola.
Twongedde okukola ensonga bbiri enene mu district y'e Rwengo esooka kwe kuddamu okulonda member ajokubeera ssentebe wa district service commission nga tuyita mu nyingo ey'19 mu 8 sub article 2 eya constitution semateka ya Republic of Uganda ewa obuyinza district executive committee okulonda abantu abalina ebisaanyizo bayisibwe council then tuweereze mu public service commission okusobola okufuna approval. So olwaleero steps bbiri omuli executive committee wamu ne council tumaze okuyisa erinnya lya mwami mugumya Wilfred okubeera chairman wa district service commission.
Kitatta agambye wano abakiise bonna bakkiriziganyiza n'olukiiko olufuzi okutwala erinnya lino erya mugumya Wilfred abeere ssentebe w'akakiiko akagaba emirimu. Nze Seguja Shadik bazannya nengo ku Radio Buddu, Radio Muntu wa bulijjo, entegesi y'ekibiitu, ndi wano ku kitebe kya disitulikiti e Rwengo.